Tumbeta italia katika anga.
Like this. That is how the trumpet will sound.
So could you
but yes, if it, but kama ilikuwa gani yo marketing, she didn't go straight to selling Nike zake. She didn't restock. So chenyali restock ni Crocs.
Maybe she had a...
But still on counterfeiter shoes, eh? Do you think the government should ban counterfeit shoes?
In other tournaments where people come from other parts of the country, and the other administrations, as much as ndio zilikuwa strict on how they receive watu kutoka other countries, hawakukua on some dumb shit kama hii administration ya saizi, where like wanataka headlines kwa kwao. This has nothing to do with the umse kukua ana document. Hii ni about Trump wanting the headlines.
No, but also Zach, we have to look, then why him?
She's Somali. The biggest fight right now is between Trump and Ilhan.
She's a Liverpool fan, diehard. But PIU comments on other, you know, other tournaments na pia around the world. So of course alikuwa anashangaa like why? Kuna sema like, of course she understands kuna xenophobia and stuff, but kasema like when it comes to football, football is supposed to heal. Na kuna mtu ali replay akamwambia before there's football there's humanity. Iko nene.
Iko nene.
Episode
676.
Yep, 76. Yep, yep, yep. Tukisema like, subscribe.
Hit the notification button, tell a friend to tell a friend.
Yeah. Yep.
We're getting it.
Yeah.
We're getting it.
Yeah. Nah, it's been interesting. Eh?
Eventful.
Yeah. Robo, you've been missing in action.
What do you mean I've been missing in action?
Yeah, you're just calling, complaining.
Yeah, to like chapa kibok.
Jim Gongo.
Magoti.
Magoti. Everywhere complaining.
Yeah.
Ah.
Oja, hizo zote, nukon ki send feelers to our man in China, Mr. Manchuria. Unajua, Mr.
Ati Manchuria.
Yes. Nukon ki skenda aniambiri aje robo, take the next flight. Come to China and weku ile, ile machine.
Ila kukanda.
Ila kukanda. But jamana analenga. Analenga. Yeye uko busy kwa natafuta restaurant ta kula nyoka.
Nyoka. Wendi ulipataga, uliniambia uisha ipataga chiropractor.
Yeah.
Naitangwa hivyo.
Chiropractor.
Yeah. But sasa he did worse than, the outcome was worse.
Yeah,
you ended up in a hospital. Kona kuangana story ingine funny.
Hapana. Yangu si chiropractor, brother.
Aliko tu ni jamaa mta.
Yangu jamaa mta.
Alikufinya.
Omfinyanzi.
So, nilikuwa nasikia, kuna time nilikuwa na ilibebaga bag kubwa. Kienda na jamii holiday. Kuna bag ingine ino kubwa mneza bebe. Ina mamfuko. So, tukapusto kila kitu. So, kaibeba. But si backpack. So unaibeba na side moja. Nikafanya bland. Instead of kudistribute weight, nikalala na side
it's moja. Like a duffel bag.
So, type. Bakika. Kidogo. Then kutoka hapo, nikaenda Naivasha. Naivasha, ile baridi ya Naivasha, nilikuwa nalalaga line moja. Mali moja na side moja. Ikalipua back. So kukamu nimeshitua kijana, baki yangu jo. Hayu robo hii ndaisugua hii. Wacha woga ilete, robo kwa deep it.
So akasugua baki yako.
Ah, ibweli. Mbaka na yeka elbo nebu nisikia. Kesho yake nilishindwa kutoka kwa bed. Niliamka hivi nilichapa chini. Unatafuta position of comfort upati. Nima effort unatoa. Eish.
Najua ukitoka hapo na spine injury.
Hey brother,
Mimi nikiwaambia yangu is even worse than that. Saizi ningekuwa hapa hivi disabled. Because the shit you see in movies, you want to do.
Replicate.
So, unakumbuka before tuanze show, kuna Sherefu nani tunaongea juu yake. nilikuwa in competition with some nigga without even knowing. We don't need to get into detail. Tusiende into details in that.
There was a bounty. There was a bounty.
There was a bounty on my head.
Yeah, bounty on his head, man.
Siku za ghetto radio.
Yeah. Ulikuwa na compete na nani for them?
Story mingi.
Na kafu. Okay.
So,
pika mtaani. Yeah.
Iyo time nilikuwa na bed ingine. Ni easy bed, inakuwa ni complete set, bed na mattress ni moja. Ni easy my imported, nini is, spring. So iko very, nini, ina unaweza, ukiruka, ina bounce.
Ina bounce,
yeah. Unaweza enda paka chini. So kuna easy shit suwa, unaga kwa movie, eti kukua romantic, eti demu anakupatia massage, alafu anatembea
juu
ya baki yako.
Mm-hmm.
So unachekivule hiyo bed hiko, mali uzito hiko ndio, ina sink.
Ina sink,
so yeah. Mi nini hivo, nika sink tumbo ile design dani. To the point where like, angeongeza tu uzito tu kiasi, nika spine kangeenda. Kwa zile sikia uchungu ngini, eli wika akatoka. It was not romantic anymore.
Kwa na safe word.
At that time, yani, the only thing ilikuja kwa mind ni, fuck, that was a close one. Because it was, yeah, I felt it. Like, you know, I felt it. Like,
hey, Robo, isn't my BDSM.
Don't try these things.
Isn't it BDSM?
It was exactly
at, BDSM. At him gongos, Julie. Yeah. Really.
Yeah. Miangu at least, nilisugulio. Koza.
Oli sugulio na mwanaume.
But, elko. Don't know sugulio na, kuna jama fulani. Mwusema massage. Kuna time, nimepatiwa kupone ya massage. Mali pale kile. So, sinika call kubook.
Hizi massage zenye unaona kwa road sign.
Hizo road sign zenye nimekuachia.
Na madema alafu una book tu.
Hizo mimi yangu nilipo coupon. So na call na book appointment. So nika call nikapanda. Huyo madhan kwa nongena alikuwa I think alikuwa mlami. So naongea naye. Ananiambia nikamwambia kana za come kesho leo afternoon. Kuzi nilikuwa nimuuliza nikamwambia just call on Friday morning we check. So na call amwambia niko free from 2. Anambia yeah please just come nini. Kidogo akani call back. Anambia yeah, I hope you won't mind. There's a gentleman to you by the ni kamwambia. Akaanza no the guy is good, he's professional. Nikamwambia who? Nikamwambia no, impossible. Nika hang up. Kidogo tena ka call. Kanambia no, the guy is okay. Nini nikamwambia tu madam,
Jamaa anakudai mbaya sana. It's not you.
Nikamwambia tu madam, with all due respect, with all due respect. Nitumizo
what? This is not what we had agreed.
My body, the only time another man is touching my body is when I'm having sports injuries. Peke yake. Any other time,
contact sport.
Ni hii kugoteana. Hata siju chale nishike mkono hapa. Hakuna. Kumbi, if the lady is not available today, cancel it, I'll come another time. Don't care. The only time nisha body naguzo, kuna jama mungina nitu ogejo. Ugejo budake alikuwa herbalist. Kituka yu kitambo. Then haka inherit yu trade. Waga kwezi ma teams a ball sana. I think watu wa ball wanamjua. Waga kwezi ma teams a ball. Ball anaenda. Yu waga nasugua.
A physiotherapy.
Physio.
Physio.
Brethren, uwe jama kikusugua.
Merobuyi kusugua inaka.
Ni ma injury. Unajua, doma na nambia, iti mie mnye wawili, lazima ni washinde. Lazima tuwafunge.
Okisha suguliwa.
So, zina suguliwa na sike, kaila Neymar. Neymar ndacheze World Cup. Fizio amemfanyia kazi kwa hamstring yake serious.
Yeah. Fizio lakini
waga
nime respect hiyo nini.
Lakini massage hapo ndo na cut. Hapo ndio
massage na.
But yeah, your story imenikumbusha kuna time off alikuwa ameenda nini? Alikuwa ameenda massage. Na alituonyesha tule tu vitu watu vani tukata kundu man. Alafu naona robo alikuwa anaambia there's a guy waiting for you.
Ayo ndo singeenda.
Miss Jay enda but maybe hopefully one of these days I'll be fortunate enough. But ukiruka two stories tuko nazo is it on Thursday? That's just like tulienda ni view watch party.
Watch party.
Watch party opening ceremony. And of course we're invited to watch the game, the opener. That's Mexico versus South Africa. Pia this guy was invited akaanza ni zake. Sijui kama uko na Gen Z hicho. So tulikuwa kwa tumeinvitiwa na boys wetu anaitwa Innocent. Innocent Kiteria, shout out to him. Yep. Ndio alikuwa ameorganize. And of course we were hosted by Anza Tigoni.
Yep.
So Zach, how did you find the place?
Loved it. Loved it. Apart from hiyo baridi, I loved it. But the fact the interesting thing ni ndio kuna baridi but wana provide to jiko fulani. Kuna makazi zingine very interesting. I think ni sijui ni type sijui guys on the to a call. You see hizi makazi za kawaida hizi
tuishi haraka haraka.
Yeah, ziishi haraka. Ninakumbuka hiyo jiko yangu ilikuwa nazo tatu. Tukikaa mpaka tutoke bado zilikuwa hizo tatu. So alafu kulikuwa kuna kwa burungo ka gas.
Kulikuwa nao ka burungu. Iyo burungu sikuwa nimekaribia kwanza. Because at first, kufika, of course, mi nilienda gents kwanza. It was quite a ka
long journey,
Yes, for town drive, Majua see places mingi unaenda like 1 hour.
Yeah.
Just to get to a joint. But tulitoka hapa, South Sea, tuka drive na tulikuwa na Githinji pia.
Githinji, yeah.
The boys wetu sana. So nimefika hapo na nimepressiwa. Israel anaziambia niaje tukua I think past Dendero. Zako sema tusimame. So niko like at least ni kama tuko na pressing demands at the same time. So mimi na expect akasema tuta nini tuta yanu na isa hold.
Vile hiyo map ilisema wewe.
Mimi naangalia map naona ni kama tuko karibu na sije kidinja akisema 7 minutes si mingi. So mimi kushuka tu hivi. Plus I understand hiyo place iko interior kiasi in the middle of the forest. So kusimama.
Simama tu hivi.
It's not I wouldn't advise.
Yeah,
alafu kuna giza. So mimi kufika huko nilingia tu tafuta tu niliona tu gents straight. So uboy yako amefika. Innocent.
Yeah.
Nikamwambia ni aje so but naona hapo there's an open area. And then sasa kuna areas zingine ziko sealed na like glass na pia glass doors.
Yeah.
But I think ni ku make some sections zikuwe more warmer than.
Yeah.
But sasa hapa kuna open area. Alafu naona meza imeandikwa reserved. Niki count glasses. Naona ile namba nilikuwa nimepeana yetu tutakuwa around 5. Naona 5 glasses I'm like.
Hiyo ndio yetu.
It's chilling. Ni ile baridi. Inakusting. So sisi tuka nini kwanza tukaenda place fulani hapo ndani which was more cozier and warmer. So boy akakam nikamuliza ni aje Innocent, I hope sisi tumekiwa pale niko na wazee wawili. But akasema nini it's beautiful by the way, kuna aesthetics zake because that was the best place because tuko tunaangalia
screen mbele
yetu. Angalia screen. Yeah. Na kulikuwa na karaoke as well. Yes, yeah. So, yeah. Ndio tukisa tukaletwa hizo majiko. And pia food was catered for. And soft drinks. Nilizusha mbaya. Yes. Match ikaanza. Where were you? Will watch up match?
I mean, ilikuwa home. Yeah, I'm a homeboy. So nikuwa kijani. Nikifollow tu hizo proceedings. Nikisupport Mexico wa win.
Of course. Mexico. Yeah.
So nilikuwa tu kwa keja. Nilikuwa na pilka mob. Nilikuwa na kuna ka deadline ingine nikuwa no tight. So nikuwa na wacha ni balance.
Okay.
Kwa hiyo time ninge use on the road. Back and forth. Ninge kuna ni help ku songa mbali.
2 hours, yes.
2 hours, yes. kwenye chapa tu hiyo shuli.
Mm.
But game niliona.
Food na uliata.
Ilikuwa true?
Eh, food ilikuwa. Ilikuwa
I'm starving.
Ilikuwa mob na tukua na njaa. But kwa hiyo, kulikuwa kuna a bit of a mix-up in terms of like food walikuwa na provide. Na sasa tukua order pia ingine. So ya kutop up. So vile zilikamu zika kamtu zote. They had to get another table. Kuzi join. Kuditoshe kwa meza. Ilikuwa food mob. Alafu, kwani mwafi kwa around ama nini nijuku likuwa kuna pork. Unajua mali mwafi yuko lazima nguruwe dead. So vile pork ilikuwa hapo, tuangali around atuoni mwafi. Kama hee wacha hee akule nyoka.
There was pork, there was chicken.
There was chicken, there was mbuzi. And then of course, the one thing that watu wenyu wa mrima should never touch. Ugali. Don't. Just leave it.
I could be quite true.
Just leave it.
Yeah. No,
nini, of course, kuliko kuna nini.
So tease.
Kuna viazi.
Hakuna hata mmoja wenye alifikiria acha nilete robot kawe. Alafu mimi yangu ni rais.
Nilibeba kiasi but pia nimeamka nazo asubuhi.
Pork ni mwafu. Mimi ni mbuzi.
Mbuzi na
ilikula gipok. No, but
so ungekuwa na mwafu ungekuwa
kile mwafu angekula pork yake.
Au kula nene. Kule mwafu alikuwa mbuzi. Wali huko niko sure alikuwa na medium rare yake ya nyoka. Zitu kwa tunaendelea.
Medium rare ya chatu.
Ya chatu.
Make that chatu medium rare.
Well done.
Yeah, but hiyo nini food na ilikuwa true. Na ilikuwa mob. So tulikula
tukaanza kuiangalia
au mademo akatuonea huruma akatuwa tuwapakie. At first we were like no, I will still continue and finish it. Then wakasawazi ndio kaenda kazipaka.
Kwa hivyo hiyo place ina ka serving zao ni sumptuous.
Yes, na pia ni affordable. Yes, but carry a sweater.
Beba sweater. Mi nae nilikuwa nimejipanga, nilikuwa nimevaa nini. I think kwa sawa liwana vile hiyo episode tulikuwa hapa tunashoot. Maybe the only thing niliongeza ni ki top. But hiyo, inaituaje, hizi matrack, zito. Juu ningeenda na trao, huko nae ningeumia. Kwa baridi ni kwa inasipu paka nda. Unaisikia. Kwa mfupa. Hey, liko baridi.
Nikuwa nimesahau kuna places zinaweza get to such temperatures.
So over there, if you have coffee, maybe coffee, or if you are mtu wa hizi ma vodka hivi ndio unaweza
serve. At your place inaitwaje
tena? Inaitwa Anza.
Anza.
Anza Tiguni.
Anza Tiguni.
Really dope, yeah. But yeah.
It would have, the ride would have been better. I think tutarudi yuko during the day.
Daytime, yeah.
Because nilikuwa najaribu kuexplain ya Zach how this place is beautiful.
Ah, Tiguni wa beautiful.
Because the middle of tea farms na nini.
Tiguni wa true. Tiguni, yuri wa true bana.
So, game ikaanza. Boy wangu Gaza kafika. Before afike ilikuwa two Mexican supporters of one. South African supporter. Mimi na Zach tulikuwa Mexico. Ya Nandos.
Assassinandos.
Ata nini? Anthemia Mexico nikuwa nimesimama. Kile mkono hapa. I don't even know what they are saying. But I relate.
Una feel tu hizo katele za huko.
Of course. So how did you... najua vile tuli watch game na Zaka. Game ulionaje?
Game ilikuwa true. Mexico walipiga kitu tunaita total domination. Especially the first... kama 20 minutes hivi. Ball ilikuwa itoki. Na nini walikuwa na press. Nilikuwa na discuss hiyo game sana na Trevor. Kimwambia hawa nini Mexico vile wana press. South Africa wata make blunder. Na ukia make blunder ita capitalize haraka. So na hiyo ndo blunder ikafanyika. Pia keeper ile player kupatiwa ball, unajua mmepressiwa, so ma player hata mkiwa opponent akiwa na ball, wacha nitumie South Africa wakiwa na ball, Mexico waja retreat kwao, wakutua po karibu na goal mouth, so wame press poor. Hapo kunyanganywa ball ni rahisi kwa watu ni wengi, na hapo kuanza ball na mtu yuko katikati ni blanda, ball inaanzwa na
kando
kando, ndio in case mtu aone amekuwa close jina raka hata unaweza toa za kick ball nje au throw in, unaona? Lakini ndio hivyo, na kitu nilikuwa tuna discuss ika happen, Laka pewa ball under pressure, amefikiwa, amenyanganywa, na ndio wakafungwa bao ya kwanza. Alafu jamaa mfunga hiyo bao ya kwanza, wajua mtu mfunga bao ya kwanza World Cup huenda ikuwa history
book. Yes, yes.
Huyo jamaa, huyo jamaa ni alizaliwa Colombia. Oh. Colombian by birth.
Because he's heavily melanated. At Colombia is this?
Ali ni Colombian by birth.
Anaitwa Quinondes.
Then akaenda lot bugatuma countries aka akaenda Mexico. So watu wa Colombia wanasema uni mtu wetu yobawi na fikwe yetu. Yeah. We all know Colombians. In case Colombia watoke Mexico wa proceed mbele, as expected, home team, watamtafuta. So wana jo reputation ya Colombia.
Yeah.
Come here.
Because there was something with the names, man. There was Quinondes. So mimi nikuwa just yonangi vizuri. Nikuwa nasoma nikaa Kinyueros or something. Lafu isa idengine kulikuwa na Shitole.
Shitole.
Kulikuwa na yo sent off.
Mwaka na shindo ujamaa kwani akizaliwa mwafu nda alimpatia jina nini.
Shitole.
Ama mwafu nda alimbapta.
Of course they went on to get two red cards.
Two red cards.
Iyo nilikuwa na jua tu. Before vile unasema how they were pressing. Mexico was pressing as South Africa. Nikuwa na jua. Now akiwa nine men. Hakuna against 11, and of course also anaitwaje Mexico also conceded a red card, but game inaisha na sasa now come South Africans, wanasema why didn't Africans support us?
You know why.
Asasinados.
You all know why. They all know why.
Sharp, sharp.
See, kuna hiyo mimi imekuwa kigo around. If we supported them, they would say we are stealing their jobs. But for the whole, maybe of the, see, walianza when, maybe 2 months ago, wakipatiana wase ultimatum, leave our country by this,
By 31st.
Ukuwa mcheki hata hiyo game ikianza, Mexico walikuwa na possession for like a couple of minutes before SA washike ball. Na vile walishika ball, walianza kubuiwa na uwanja mzima. Meaning, hata Mexicans wanajua, that is some bullshit to do. Kufukuza watu, wamekam kutafuta a better life. Si wase walikuja kuiba, si wase walikuja kufanya, ni wase walikam kwa country. Robo liko meipatia very perfect name.
Economic
migrants.
Refugees.
Hakuwa wamekamu kufanya kitu ingine ya hote. So unawafukuza. Considering 2010, kwa World Cup, the whole of Africa was supporting you. Shabalala akifunga hiyo bao, nakumbuka vile watu waliruka. Shabalala!
Goal, Bafana.
Yeah. So saizi unafukuza watu, alafu na washindombona hatu wa support.
Yes.
Then ni huko. So, I don't know if Githinji was only supporting because alikuwa anataka kuna hiyo balance. Inaitoka devil's advocate, but no one in Africa is supposed to support those clowns. Si kwa ubaya, but nah.
Roberto Zochilos.
Mi ama Mexicano.
To use Robo Niel to be football is supposed to unite.
To unite.
Yeah, very true.
Yes, why were we nini disunited? Because the whole of Africa.
No.
Tumekuwa tukitrend the whole of Africa. Niki, ukiona, ukiingia TikTok wangalie hate watch, ilikuwa Ghana.
Ghana.
Yeah.
Kwanza Ghana.
Hate watch ilikuwa Congo.
Yeah.
Congo, kuna mafans wa Congo walikuwa na
wanaimba
in Spanish.
Yeah.
Hate watch ilikuwa Nigeria.
Yeah.
Hate watch ilikuwa Ethiopia.
Yeah.
hata ukiangalia kwa comment section, because kuna wale ma whites walikuwa wanajaribu ku understand even Mexicanos, kwa nini hii Mexican wave inafika hadi Africa.
Yeah. Yeah, it's not about you.
Yes, yes, yes. Yeah. So Robo, football supposed to unite us.
Yeah, yeah, football supposed to unite us, and football has been used, now we continue to use it, kwa job mob, we use it as an intervention, an intervention tactic ya kuleta communities together. Unaona, na kuforge, because hata kama watu waichezi, kuna watu wanakam kuisupport, and that way unaweza spread a positive message ama ile message unao. And na hii talking about football uniting us, yes, hata hii inatu unite. Yesterday the entire African continent was united against South Africa. Tulikuwa united against watu wale wana push agenda ya xenophobia. Yeah. Kenya tuko na Burundians, Congolese, Tizedians, Ugandans, Sudanese, Somalians, Djiboutians. Practically hata tuko na South Africans. We have people from all over Africa. Na watu wana come, mtu wana hustle. Kitu siwaambia ni ukiengage na crime, tutadeal na wewe. If you're doing any other business, whether it's small or medium or large, endelea na biz. And we'll gladly purchase products kutoka kwako. Socks mingi tunabai zinauzwa na nani? Si watu mandazi nani anazungumza. Hey, but inamaanisha Mkenya anze kuzusha. No, we Mkenya wenda ukochukua hizo socks kuja utuuzie, utanunua. Then kama kuna more Kenyans wanazisell, we'll buy from more Kenyans. Then hao wengine waone, excuse me, busy ya socks iko chini.
Wacha tafute busy ingine.
Wacha ni tafute busy ingine. Ama let me go back.
Back home, yeah.
The way let me pull up my socks.
Thank you. The way you starve another person is not taking what they have. It's just making yours and making yours better. Then you starve them. Iyo tu. Iyo. So, but South Africa wanaonacha tu watu. So, wakisha fukuza watu. Wachukwe maduka. South Africans are poor students of history. Because history yao pia, kiangalia wana mambo, ina mambo mingi, where Africans ndo walikamu wakua support.
Yes.
But sasa wakakamu wakakua na feeling ya entitlement ikaingia ndani yao. Na ilisha ingia, especially black South Africans, wakona watu tulisho watumia. Alafu wanasahau. So wanakamu wametugeuka.
The other thing ni ile design ya, this is something that as much as we probably would like to hate saying it, but the development, South Africa iko way more developed than other African countries. Na hiyo ilifanywa na walami. So ni kama hao wa black walikuja wakasahau, si wao ndio walifanya ikafika hiyo level, because most ukiangalia yule demo anasema they are coming to a country before fixing their own country. Your country would not be fixed if it wasn't for because unacheki.
Yes.
So hizo pia ndio vitu wanasahau. Anyway, kuwasaidia itakuwa ngumu.
Yeah, there was one statement in Liona, one comment. There's this account here TikTok inajitanga LFC girl. Nikadem she's a Liverpool fan, diehard. But pia you comment on other, you know, other tournaments na pia around the world. So of course alikuwa anashangaa, like why? Kuna sema like, of course she understands kuna xenophobia and stuff, but kasema like when it comes to football is supposed to heal. Na kuna mtu ali reply akamwambia before there's football there's humanity. I felt that was very strong. So I went back to, you know, what these guys were saying. Watu walikuwa naita the others are kwere kwere. So before sasa tukipatiwa the deadline ya kungoka, walikuwa nasema like just stay here, we don't know, walikuwa nasema we don't know what you're doing here, but by the time inafika 31st of May you will not be responsible what South Africans will do to you,
guy.
So ni hiyo like like, you know, planning terror on other human beings just by virtue of umewaona hapo. Kama hata ni kama walikuwa gani, unajua black, majuu ni black fatigue. But when it's done by your own, it hits. okay. It hits. Yeah. Mm. Okay, yeah, yeah. So sisi tawafuata. Mimi nitafuata South Africa kila mahali wanaenda. Rooting for the other team
to win. Yeah. Unajua ese watu nikawa na safari, unaonea black fatigue. Hiyo bado ni PTSD. Unaona? Na yes. Yao sana as a result of years of apartheid, mm-hmm. which ikuwa benefit, ili benefit walami.
Mm-hmm.
Then opportunity kakamu, walikuwa mm-hmm. nafikiria mlangu ikifunguka. Yes. Kila mtu alikuwa najua, ndapatiwa shamba, ndapatiwa, mm-hmm. ndapatiwa,
mm-hmm.
kazi. Kwa kileo alikuwa najua everything ita come freely.
Mm-hmm.
Kumbwa yes. kwa najua now, you have to really, really work.
Mm-hmm.
No, na you have to go, work, you have to buy.
Yes, yes.
I'm not saying on the 30th, the South Africans will group up and say foreigners must leave. We issued this date on the 7th of December, 2025. We said, we are giving you 6 months to plan yourself because we know they got families, they got investments here, they got everything here, but they are still illegal. So we are saying all illegal immigrants from 7th December, 2025, we are saying in June 30, you must be gone. All foreigners must leave South Africa before the 30th of June because we want to sit down with Home Affairs. We are not saying leave forever. As issue tabahambe benga pindi bebuwe. But it's like elani pu mezuidi.
Ni ya stay sir. After the 30th of June, we can't control the people of South Africa. So here I inabonga even we put it up for Mr. Editor Aone. Watu walikuwa na nini wanachongoa SA na wali lose game
mm-hmm.
because they did not bring
mm-hmm.
their best attackers. Atini na Ngombes.
Ngombes.
Na kade fulani. Sharp sharp. Yeah. So
South Africa it is what it is. Eh?
It's an education.
Yeah, it's education. They have to learn. Eh? We united for you during the apartheid era. We united for you. Your people walikuwa exiled in different African countries. Now you got independent. It's not that we want to come there. Situko comfortable Kenya. We love our country. But if there's somebody ula nona akuna opportunity, there's an opportunity for him in South Africa, let that person come there.
Yes.
Watch her come and jaribu to make a living.
And
if there's a South African ula nona kuna opportunity campaign yo Kenya at any level.
Yes.
You are welcome.
You're welcome.
Yeah. Skule, once you go back in line, you toe the line, come, we'll put you where you are supposed to be in Africa, at the top.
Because
South Africa ndina fikwe pale at the top. Aundi yo the largest economy in Africa. But if you're not doing that, we'll show you what African United can do. We'll keep you down.
Yes.
Sia undo wako uko chini hata kwa mapi ya Afrika. Tuwa kanyagi uko chini.
Where they belong.
Exactly. Where you
belong. The sun don't shine.
And we've checked. Na tukiona wazungu tena wameanzaga kwa chitafuna uko yonyo.
Tunaweza, you'll be on your own.
Pia watu wako busy addressing other Africans. Crime rate uko on another level, but not committed by any other people apart from South Africa.
Them themselves.
Rape. Embarrassingly rape.
Eko nene, soon mekoni kibonga na waso wako US, najua, na waso wangu wako US jo, kama badu uja join Lemfi jo, nangoja nini, make sure metumia promo code Eko nene. But saizi, wacha nibonga na waso wako Europe, na pia nibonga na waso wako Brito, usisahau kuwa, join Lemfi, natumia promo code Eko nene, so that on your first transaction, ya 100 euros, utabaki umepeta 10 euros cashback. Na kwa huko Britain, on your first transaction, ya 100 pounds, utabaki umepata 10 pounds cashback. So nangoja nini? Baki umechangamuka. No sahau kuwa, bado ukiwezo ma area za majuu, utabaki umepay your bills hapa, Kenya. Tuseme unataka kulipia madhako, internet, ama unataka kumlipia stima, unzatumia pay bill haraka haraka. Madha niza kupigia jua kuambia yuko kwa line jo. Anataka till yani umwambie tu tuma till number alafu unaingia kwa Lemfi unabaki umechangamka haraka haraka. So baki umechangamka, fika Lemfi, tumia promo code ikonene. Jia nini? Lemfi ni international payments for everyone. Ikonene.
Kuna crime tuli highlight hapa na Zack ya nini, ulicheki ule bank nini mgondi aliingia church prison worship ikiendelea. Yeah, like okay.
Wow. Your prayers have been answered.
Is that Adam Mason ka to me word by like to me is the word as it a pikiwa. But is a mess. Me kwa huko. It's a mess. Kuna ma hizo mkendezo ma township kama Alexandria.
Yes.
It's really, really a mess. But as wakiendelea kulala, walami, wanaendelea kuendelea juu. Unaona? The most expensive area in Africa and also one iko ese unaona, but then pia some of the poorest people ko ese. So who do they blame? Fellow Africans ama
cuz Alexander na nearly were address anaitwa nani, era inaitwa Malema alisema kuna area these immigrants walikuwa naenda ku irrigate ni job zenye maybe Alexandrians themselves angefanya. So you chase them away. How many of you have gone back to take their jobs? Some are no one. So of course anaitanga hiyo raya sell out. Yeah, but to stick bado on the tournament. Ule ref, because pia now to stick na the host si Mexico, to stick sana now na ile ule host anachoma because inaitwa the World Cup of Chaos. There's this ref anaitwa Omar Atta. Of course alifika pale
nikaambiwa
this is not we don't want you here, we don't want bad actors. US haita entertain bad actors. And of course alitolewa FIFA ikasema this is not our nini, our jurisdiction. When this is government now. I didn't get your opinion on that.
Hii kitu yote, there's a lot of fiasco around it. Yeah, some necessary, others unnecessary. Number one, for the guy, me as somebody who has done a lot in around football, ni kumwambia tu pole for what happened, na it shouldn't have happened. Because imekuja kwa embarrassing. But the guy alirudi back kwa usomu na kakua received as a hero.
Hero.
Yeah, okay. So now let's look at the issue. And we have to be very, very objective about it. Number one, FIFA. It's a big mess up. Na hii World Cup iko US. Mi nataka kuenda US World Cup. Nangoja kama kuna mtataguzi wa mahali, msingoje tu kunipeleka Talanta Stadium next year AFCON. Nipeleke US pia nikiwe, ama Canada, ama Mexico.
Nina zaanda Canada. Mexico I'm a bit scared, but if it comes, but Canada iko sawa.
You are riot. Unajua Mexico already walisha riot wakavunja vunja grao jana.
Kwa nini?
Yeah. Issues too. Okay. But kwa hii story, FIFA ni it's a joke. Unaona cause nyi mna maref wanda kuref game. Mnangojaje mpaka last minute ndio na mtu anarudishwa home ati juu ya visa.
Na nini embassy ya Nairobi isham clear.
Yeah. Shida wa gani hata embassy kiku clear ukifika US any other country. Forget about US only. Hata ukikuwa na Schengen visa manini. Ukifikaga kwa immigration unaweza rudishwa. Unaweza waganimba kupita immigration.
Yes.
Waga very important. So visa it's not a guarantee. Uta hii na ku allow
entry.
But iku allow entry. Entry iko kwa nini wale watu wa customs. So but for FIFA ref wanafike for the matches hata probably a week ama 2 weeks, especially 2 weeks before game ya kwanza. All referees.
Na unafaa kuwa screened.
Game ya kwanza.
What, yes.
Why? Acclimatization, waende wafanye ma meetings, ma pre meetings, watu wa feel ground na vitu kama hizo. So that kama kuna issue na paperwork ya anyone, inajulikana mapema. Alafu anakuwa replaced quietly. But so unaona hii vitu zinafanywa last minute, then zinaleta issues around the world. Because atengesevu jamaa from embarrassment. Alafu pia ungekuwa liconfirm, jamaa kila mtu pepa wake yake iko poa, na kila mtu ameandikiwa na kila mtu anaenda kuingia. Ilikuwa ni simple. But Sijua wamepiga, wamengoja last minute, wakakuta jamaa off guard, wakampiga kiatu. Jamaa kapigwa red card.
Mm.
Akabidi atoke grao, amerudi. Boom.
Mm.
Unaona? So, FIFA wana fumble, especially wakijua tournament iko country ka US, mali issues za immigration.
Mm. Yeah, but the thing is, Robo, let's also not like putting so much on the issues of immigration of guys, because this is not the first time World Cup has happened in US.
Mm.
There's always been other tournaments where people come from other parts of the country. And the other administrations, as much as ndio zilikuwa strict on how they receive watu kutoka other countries, hawakukua on some dumb shit kama hii administration ya saizi, where like wanataka headlines kwa kwao. This has nothing to do with the umse kukua ana document. Hii ni about Trump wanting the headlines.
No, but also Zach, we have to look, then why him?
He's Somali. The biggest fight right now is between Trump and Ilhan.
Anything
that involves a Somali, anataka kuonyesha huyo Ilhan, I'm a bigger...
Very true, very true. So that is also...
Mm.
It's also right.
Mm.
But also, kuna something about US. Mm. Watu wanafua realize. Mm. Insani tukichanua watu.
Mm.
Especially watu followers wetu.
Mm.
US uki apply visa, sikuizi kuna provision ya wanataka, kuna a spot, a place, we una input social media handle zako.
Mm.
Ukisha eka, those guys do background check.
Mm.
Especially sawa naangalia, una mtu kana toka Europe na wanajuja muu kuja na kutoka, they won't do that. But kama unatoka ata hizi third world country,
yeah.
They'll be very third.
Yeah,
especially kama unatoka... Now other certain country,
mm-hmm.
Kasom, they'll even be a bit more thorough than mtu wa Kenya.
Mm-hmm.
Wataenda waangalie. Mm-hmm. So wakiangalia, na kuziangalia, watu wanafikiri, nimeandika gavitu mingi. Au chukua gatu nini yako, account yako, waneka pale, then wana some keywords wanaangalia.
Mm-hmm.
Then details yako, same thing ukisearch kitu YouTube.
Mm-hmm.
Then vitu zinatokea.
Mm-hmm.
Wakipata kuna skuli kuna wapatia maneno.
Mm.
Tushaona bro, kuna mtu alichujua job CNN.
Mm.
Jua comment alimekigia kiwa 17
years. Mm. 17 years.
Yeah, that was, I mean those ones we get.
17 years.
Exactly. But it, ndo nawambia, if you know that someday, ituna mina chanua watu. If you know that someday, utawaitaka kuenda US on some business, ama nini, always be careful what you are talking about them. So look on other governments, especially Democrats, au wanaga pressure na vitu mobu. Lakini sasa look on watu ka Republican.
Yeah, it's a Republican government.
Republicans, wanakuwa wanoma, but I'm telling you,
it doesn't look
there's
good
a,
for me.
There's a level ile hii administration, particular administration, as much as ndio ni Republican, kuna level wameipeleka on some ego driven bro, umse ame interfere na game 4 ni game 4 game 4 ya Knicks, kila mtu ana blame umse Knicks losing game 4 so bro, kila kitu it has to be about him. So when he does that, he yote me hakuna vile unaweza ni convince umse akona shit. Usually go back kwa social media zake wakapata iko na links to who. I think there are people with even worse links na wamemake it to the US. Huu msetu walikuwa anajaribu kuonyesha, I'm putting my dick on the table. Hakuna,
I mean isha jambia hii administration.
Yeah, it's on some down.
My hopes are so down.
Yeah.
Because hata sinilisema, hiyo raeli enda daipa change.
Yeah. me I'll never.
Unajua kuna kitu freedoms mob, tunafuatu kwenazo, and this cut across. Kama Kenya, we can always comment about anyone we want, hata hapa kwa pod, unaona. So, nika US enyewe, uneza ongea, uneza sema, uneza fanya, you can do that. You can always do that. But saa shida ni saa zingine, blandi na kuja, unakuja unafinywa, at the wrong time. Already US ina issue, Trump ana issue na Somali. Isi kitu mina sema. Nikitu
iko out there. It's out there.
Iko kwa public. But saa pia watatafuta excuse. Ukienda embassy, ina chanua watu.
Yeah, kwa wale wasi wanataka.
Kwa wale watu wanataka. Mimi menda US twice. Na nisha, kitu important nisha kaa, nikasikia vitu zinaendelea nyuma. Na kabla tani yako ifike. Ukienda embassy to get a visa, wanatafutaga excuse ya usipatiwe hiyo visa.
Yeah, it's
so convince them why they allow you.
Squeeze inza toka from social media postings
zako.
Na unajua kwa nini? It's their country. They do whatever
they can do whatever they want.
But, and don't forget how many people in a day wanataka kwenda hiyo kama. So lazima watafute njia kusave ya kusave watu. It's so unfortunate FIFA wali allow ina blame mimi blame yangu kwa squarely on FIFA. You do not do that to the one of your star referees.
The best in Africa.
The best.
Best in Africa.
The best referee in Africa. Unafanya na treat yo hivyo. Na ndo maana nasema FIFA ungekuwa najua vitu kama hizi. Hawaku think, hawakuona wajue hii country na hii ziko na noma. Ingekuwa mimi hata games za Iran azingechezwa US, zingechezwa Canada,
Mexico.
Ama Mexico.
Mexico. Yeah.
Si ati vitu hawajui, wanajua conflicts around the world. Yeah. Wanajua geopolitics vile iko.
Yeah.
They have everyone who knows that. But then sir, hao wanakam na ideas zao zile ziko.
Yeah.
Angalia sasa watu wa Iran vile wanaumia. And this is football.
Yeah.
Angalia Iran ati muende
mcheze game alafu
mpande Mexico. Alafu mnaenda bila some of your officials. Angalia sasa mtu wetu our neighbor here from Somalia. Ametoka, ameenda huko, amerudishwa.
So
nangeenda tu games ange officiate games za Canada ama games kwa Mexico, very simple.
Mina tuseme tu hivi sasa in summarizing the whole thing. Kitambo tulikuwa na kuna mzee alikuwa anatuambia kosa si kufanya kosa,
kosa ni kurudia kosa.
Kosa ni kurudia kosa.
Mm.
Let's see if FIFA itawaipatia tena wase chance ya kuhost World Cup before other suitable countries zi host. I'm not saying that tunataka kuja Africa sasa au iende sijuu wapi. There are countries zile as they host in a long time.
I think it's coming back to Africa.
If it comes to Africa
then
but Europe, ase wengine, let's give them like another 20 years before they can host a fucking.
So, Zach, kitu FIFA anayo ni kuna policy ya rotation. Hiyo inafit okay county. So, fortunately for North America, wameichukua once. So, hiyo ni advantage to other continents. Because inafit rotate around different continents.
Okay.
Yeah, so, itarudi Africa faster, Europe, because ilikuwa ni ilikuwa Middle East, imeenda North America, next inaenda wapi? Inaenda
I don't know how it works but
but
in Africa.
But hata ya next one already iko nimesahau. But in a rotative. So the thing is ni FIFA wanagwaya US brother. Unajua kuna watu kuna kitu wamesahau. Last time you ile World Cup ilikuwa Qatar. US walikuwa wanataka ikuwe kwao. Waliendaga wakapatiana a very good bid. Hiyo bid walitumaga Jordan, wakatuma Bill Clinton. It was such a solid bid. Then wakifika, ikaenda Qatar. Si US wakarudi home wamelose. Then wakaenda wakakaa chini. Wakaanza kufanya analysis. How did we lose to Qatar? How did we lose to country in a joto throughout? Our infrastructure, it's small, nini. And mind you, Qatar walitupatia one of the best World Cups ever. Love you, Qatarians. Lazima tukatembe Qatar pia. We love them so much.
We just said so, issues. Mademo hakuwa natokia study.
Mademo hakuwa study wewe. Kwanu hakuwa nenda
study? Wa hiyo area.
Mademo huko hakuwa study. Kwanu hakuwa nenda game gani?
Mimi kwa naona tu raya zao zime stand tu.
Mademo ulikuwa wewe ulikuenda game gani?
Mimi watch zote.
Nilikwambia tuende nawe Qatar uka.
Oh, robo ulianda?
Yes, wewe nilikwambia tuende
Qatar. So chana pande.
Tuenda lakini kwa na hii follow. So FIFA US wakakaa. Wakaanza kuchindwa mbona hii World Cup atukupata. Why did it go there? Wakapigia nani simu? FBI. FBI kupigiwa simu. Wakaanza kufanya matracing zao. Pap wakapata makosa. Wakapata watu walichotewa, bribery ilikuwa huko ilikuwa ni on another scale. Na wakishapata kitu kidogo, sasa ni kutrace. Kwani Blatter alibaniwa from football kabisa kwa World Cup.
Hadi robo limba.
Yo Qatar.
Which is okay.
Platini alibaniwa. Platini inje. The entire FIFA au watu walikuwa kwa ofisi wote walingolewa. Why? Juu US waliona hapa. So saa hii hata kina Infantino wanajua wacha tufanye vile US wanataka.
That means they are corrupt.
Cause wasipofanya ni noma. Kitu ita so hata World Cup ya 48 teams. Mimi niko sure I highly suspect. After year UE World Cup ya sai
it will go back to 32 teams.
Kuzi 48 teams it's messed.
Messed up. Alafu these cooling breaks. Niko naona ni kama ni cooling break. I think iliyekuwa hapo because awange nini there's a time walikuwa me propose sijui chezwe na how many quarters. Ligidinja likuwa nasema even in this World Cup allegedly likuwa nasema like can US just qualify directly to round of 16.
Round of 16, yeah.
So there's a way they were just trying to change rules zao because these cooling breaks zimekuwa hapo. Hii ni nini ka first half ni kama iko na two halves. Because sasa after every cooling cooling break kuna advert. Yes. So, now that's the American.
That's
way.
The American.
But sasa tukimaliza hii story by the way Zack nani Michel Platini na Sepp Blatter afai kukanyangaziwa. Story for so I banned you from all football activities. Hata ile game
tunacheza. Ile game tunacheza.
Hata ile tunapanga mimi na wewe na robo
tukipata mnaongea na Platini ama Blatter.
Tuna report FIFA.
Tuna report. You are banned.
Yule alichapwa na Doni nani? Ni Platini
ama ni Sepp.
Sepp Blatter.
Alichapwa na Doni.
That is normal. So hiyo ndo kitu kina Infantino. Ndio kiangalia the way hii World Cup iko sasa hii. Iko more not even una footballing spectacle ile tunapendanga.
Yeah,
na ile ndio liko
watu tu
some culture imo iko na on a business level.
Yeah.
That's why game 20 minutes alafu break. Your break
ni advert.
Then another 20. Alafu pia vitu mobs za US azinage hiyo ati watu watakaa that long. Lazima ziko na to break. Your break ndo kwenda ku get
snacks.
Ukienda ku get snack, una get snack ukisha kwa primed. Tournament iko sponsored na one of the maybe KFC.
Yeah.
So only on advert at KFC on the break
una
nini? Yeah. Uliza Coca-Cola they are so good at your psychology
ya marketing.
Ya marketing.
Although kuna wanasema pia saa hizi huko hivyo ile joto iko au maplayer on any dio water break.
Yeah, one
is okay.
Yeah, it's okay.
It's okay, but I'm feeling like ikirudi to like countries that have normal weather conditions kama hizo. Wacha tucheze hiyo 45 minutes vile hiyo uchezo
bwana. So tukimaliza hii story Omar hata alipewa nini? Yeye ndiye atakuwa akiofficiate UEFA Super Cup final. Just is enough?
Yeah, I mean I'm sure apart from things that are happening in America, easy places zingine ata treat go to normal. He treated like a hero. He's going to get his what do you call it? He's going to get his league back. This was just one of those like okay, I'm sure he was excited to officiate in a World Cup, but if it didn't happen, asione ni kama lose sana. Kuna whole support system behind him, so kuna
just is enough.
Not enough. Bro, kuna something about World Cup. Kama mimi say niko hapa nasema nikipatiwa opportunity na mimi niko open to any country. As a ref, the World Cup is the ultimate. Unajua football huwa ni religion. Football is a religion. Tunaweza go down to the basics. Watu walu kaki na zaka wanaga dini. Yeye na kanyungi mwafu. Dini yao ni football One day next time come to explain here. So World Cup do the greatest footballing pilgrimage. Unaona? Hiyo ndo sazile watu Muslims wanda Hajj, kuna watu wengine wanaenda Israel, wengine wanaenda different parts of the world, wengine wanaenda kwa forest and all that. So World Cup is the biggest pilgrimage for football. It's a space where anyone closely related na football ataka as a fan anataka kuwe. This was an opportunity for him. Opportunity that he rightly deserves. He's the best in Africa. He's worked his way to the top. And it's bad for him. Akika anona ningefani kwe hapa na siko. Career progression, yuko top of the game. But the best wako huko. Hii ni kama zile waza kitambo. Malunambiwa, kama ujenda kwa the hot gates, kama ujenda na kina Achilles kufight huko Troy, you're losing out. This is a space where all warriors want to be. So ye kutolewa hapo, ata kipatue ingine. Na maindiyo ni UEFA imempatia. Si FIFA. Mi bado niko kwa FIFA. UEFA wamembeniaje bro, walimekutoa. Sitko na yetu, which is big, kama tutakupatia. That's a token that he tunataka he accept. Na shukuru UEFA sana. It's good and it's something that ana deserve. But pale World Cup, FIFA tafadhali, wapeleke u boy kama ni Mexico, ama kama watampeleka
Canada,
yes. Aende a officiate game. Kungolewa US, yes. Aimanishi, aezi enda
officiate.
Because wange shuffle to one of the referees that amepata.
Exactly.
Wange shuffle to one of the referees. Unless you guys have things planned with the referees.
Ata zake, unona marefu wenda as a set. Unata the entire set. Sini kuachukua tu na kuwapeleka huko na kule for the good of everyone, for the good of susema for the good of the game. And also pia kumotivate the Somalis wale wanezataka kukugo through the same way. He can be a very good mentor huko. That is what tunaongelea about some issues of terrorism and all that. Some a positive guy come.
Yeah.
A mentor wengine. And also motivation for the referees around Africa. Yeah, well, follow the same path.
And by the way, I'm looking right at the camera and telling you this. It's football, not soccer. Football, bitch.
On
that style, yes. On that style, watch out, Rudy, up at home. Na shikwa hii style amekuwa ki make headlines. I don't know Robo kama nini. Unajua Robo ni amepatia na anonymous tip.
Yeah.
Yamesema he's been working round the clock
finding Fugazi.
Now we have a store in Kenya. Robo unajua kiboeka yeye nanga tu hapo. Nangalenga affordable shoes. So
second floor. Ni ilikuwa ni second floor ama ni first?
Shiko mtu hako ni ujo.
Ile stoya Nike kofi.
Ni second floor.
Second floor, right?
Well, yes, yeah.
Second floor.
Oh, yeah.
Yeah.
You wanna sema wende ulishikanisha Shiko?
Ulipatia na anonymous tip.
Ukasema Shiko
kwa kaingia mitini.
Fugazi, yeah.
Kaingia mitini ni nisi kumbili. Zile zake za mtupe mzanyo. Leo merudi. Hata nimesahau. Leo tazijangalia mevaa kiatu gani.
Nikampeana.
Leo
nimevaa anta. Unajua mwafu yuko China ba. Nyongistan.
Sina kuambia sahi. Nacheza chini.
Na mtu wako Nyongistan. Unavaa hizo viatu za lebo ya huko. Ndio kumbuke. So mwafu nimedunga maanta. So mwafu. Sali unafanya shopping yako around. Ukipita kwa shop ya anta. So Urubwa na dungaga pia maanta. Don't forget your bro. But hey, Shiko.
So yes, so the story ni ni anti-counterfeit authority. Sikuizi kuna authority kama hiyo.
Is it common, man?
Yes. Is you knew about it. Anti-counterfeit.
Yeah.
Na imekuwa ikifanya nini? But anyway. So now few days ago she's raided according to her. Na kumkata akirecord nini, akirecord video with empty shelves. Akasema amefanywa ile kitu. Na of course she came out to criticize watu wa anti-counterfeit very strongly. Na pia amekuwa kithrow subliminals kwa store yako. At Sarit Center second floor, the Nike shop. Akasema mimi siuzi hizi, please. Kama mnazitaka muende wapi?
Sarit.
Area za Robo. Because hata anta shop, iko just...
Hapo tu.
Just... Robo tu mionyesha tu Nike his back, but you'll be right back.
Yeah.
So,
yes.
Now, nani, Pioka get back at her anti-counterfeit authority. Wakasema they do not have the authority to just raid anybody without prior warning. And there are ways also they conduct their raids.
Yeah.
So what do you think? Assassinatos.
Anyway, yeah, vile amesema wali sema they have their na walipatiana a whole like document.
Mm-hmm.
Those who haven't watched the last video Mwaf put up, go watch it. Mm-hmm. Ali break down your story yote na kaika hizo nini back and forth zote za shikona za say vile ili happen. So there are two things here that can be true. One, maybe walikuwa raided, or two, vile Mwaf breakdown yake alienda to another angle that I didn't see. Ya robbery.
Mm-hmm.
Ati unacheki vile si waga tunaheshimu tu authority. We don't question authority. So msi akikam kwa ofisi yako aseme ni karao na ametumwa kufanya hivi na hivi. Unamwambia sawa. Juu hapo ukiulizaga what's your name or where is your badge, hiyo ni license ya kupata kibali nyingine noma sana. Unaweza itisha hizo documentation na upigo kibao. So yeye anaweza kuwa tu aliambiwa sisi ni anti whatever inaitwa anti counterfeit.
Anti counterfeit.
Kwa vitu zako na akawaachia akachukua, kumbe ni wase walikuwa wamepiga hii hesabu. Kenyans don't question, so we can just go tuambie hivi, tuweke vitu kwa lori na tuishie. Another possibility inaweza kuwa pia ni ya marketing too. Because if you have a shop here na uende ufungue shop place ingine, it's not guaranteed watu walikuwa wanakuja kwa hii shop watajua mahali umeenda. Si ndio?
Mm-hmm.
Lazima uambie watu umeenda place fulani. So for hiyo vishasha si pia lazima utumie njia zingine ziko na visha. We live in the age of social media.
Mm.
So she could be marketing the other nini location using other people's names. I'm just saying, I'm not saying that hiyo ndio situation.
I've seen nini hizi Nairobi fires kitambo na John kwa naona buildings iko up in flames.
Mm.
Nafikiria maybe ni faulty ama sijui ni just an accident too. But siku hizi people wa uchoma for evidence.
Mm.
Na kumkata during Gen Z protest, kuna locots zili catch fire. Unashindwa. How is it? It was an economic, then imekuwa judicial.
Yeah.
Yeah, so Kenya, like, you cannot rule out.
And possibilities, yeah.
Yes.
So what
one? Own goal, ama kujishikisha handball.
Yeah.
But Robo, what's hii, umeku kifuata hii back and forth?
Iyo baka kidogo tu, because nilikuwa nashindwa, so what is this? Because once niliona, unajua a government authority, apart from makarao, but au wengine, waki come to your premises when they are doing their work. Kama ni watu wa copyright, kama ni unakumbuka watu wa copyright vile walikuwa wanapiga maraid. Na upiga maraid hata kwa mama, kwa barabara, kama
kwa
ni
matiri,
kwa PSA, kama ni how semani hao wamefanya. So that ionekane kumbe ukua
unafanya kazi,
unafanya job. Unaona? So unakaa yeye anasema hata wewe mkuna job kuna anti counterfeit authority in exist. So kama walipiga raid kama hii imopati all that publicity, so angesema yeye ni sisi. Na wewe anauzaga vitu fake. Unaona? Na ikuwe ni hivyo ni hivyo. Kwani nini inge
actually vile alikaa out ni kama alijitetea. Si pia sisi ubaigi hizi viatu hapo. Actually alikaa mkure ido kiwa na Nike za shiku.
But for me, inaweza kuwa ni, I'm looking at it in different ways. Because pia inaweza kuwa ni an idea, because we are creative. And we know how to make things. Ningekuwa shiko, I would have done the same thing. Ningekile mwatu, wajua watu tupia gava noma. Hata mali gava ina noma. Kizwa, shop yangu ivekame meiridiwa na watu wa anti-counterfeit. Na jama, ukitaka kununua viatu original, weenda wapi? Weenda Westi. Enda Nike shop. Na huku, kifika huku ujezili, viatu zoko ni 30,000. Mina kama hiyo ni uza
3,000.
Chaguo ni lako. Any ordinary guy kwa street, hata jua tofauti. Watu wale wako kwa hiyo industry, kaki na assassin au ndo anajua viatu gani fake gani original but mizangu ndo hizo ukitaka 3k inaka kama ile yao ukitaka ile uende huko
enda huko
30k very good selling
ni so kujua, marketing mix yes if it, but kama ilikuwa gani hiyo marketing she didn't go straight to selling Nike zake she didn't restock so chenyali restock ni Crocs.
Maybe she had a...
but still on counterfeiter shoes do you think the government should ban counterfeit shoes
kabla thank you sana but aja restock sindio
aja restock the Nike Crocs
sindio
yes.
So inamaanisha
alikuwa na consignment kubwa ya Crocs.
Forget hata wati inamaanisha sahi demand ya hizo viatu zake zitakuwa zimeenda wapi? Juu. Because supply ni kama hakuna. Ameenda Castave market. A market itakuwa ni hizo viatu sahi kupata ni noma. Hizo njuma.
Let's go atarudisha.
Ukitaka kuna chuo mnaweza kuonyesha. Chuo mni yake yake. Viatu alikuwa anauza 3-5 Zata uza 4-5 Yeah, yeah. Yon ni biashara ime...
Shikuwa mtupe msani.
Shikuwa mtupe msani. So, ame create nini? Nituwa,
scarcity.
Then demand yende
juu.
Then utakuna ambuwa...
Na pia price itaenda juu.
Allegedly. Hakuna mtu anajua kweli watu usema, if the walls could speak, there will be 7 sides to every story.
Yes.
Si unajua hivyo?
Yes.
If walls could speak, ngekuwa na 7 sides to every story. 4 walls, side yako, side yake, na the truth. Hizo ni 7.
Wise guy. Okay. Wise guy.
Kambi unajua nafika ile? From next week atakuwa naongea, unasema, ndiyo babu. So should we flood
niko nataka kusema kupewa ile pesa ya wazee but tutaongelea
baadaye. Okay. So should the government allow the streets to be flooded with counterfeit shoes?
Maybe not, but the government should have other priorities to deal with. Hiyo ya counterfeit shoes haifai kuko hata kwa akili yao saizi. There are other things the government should be able to be should be doing. Kama ni government serious, kuna vitu inaweza fanya ili inaweza sababisha watu hata wasishughulike na vitu counterfeit. The reason why watu wanashughulika na vitu counterfeit ni vile hawezi afford the real ones. They can't afford the real ones because economy iko in the toilet. Economy go in the toilet because of same motherfuckers wakiwa kwa positions of power wanaangalia tu tumbo zao. So the rest of the guys wako kuchini wako poor. So what do? Tutembe mgutupu? Hapana. Hatuwezi afford kiatu ya 18k na salary yetu ni 12k. So what do?
Nijekia tick.
Yes. So kuna vitu mnafaa kuhandle huko juu before mfikie hizi. Yes, mukizi handle vizuri hizi hazita exist. Hakuna haja kusema itu tuna ban. China haiku ban counterfeit. China, ya video ya mofu nafa kui watch. Alipatia napaka yu story ya BMW. Nakumbuka China waki tengeneza their replica of the BMW. BMW ikaenda huko hivyo eti siji kusu. Intellectual property bullshit. China wakambia intellectual property ma chief.
Marpik chief.
So, si eti tuna encourage watengeneze vitu counterfeit, but I'm telling you, there are steps that every government can do to minimize hii kukua like a big deal.
Footlocker,
as soon as you do... counterfeit tunazikubali until sale ununue kitu electrical and counterfeit ichome nyumba yako hapo ndo utajua vitu kuna vitu zinza kwa allowed then some are allowed with conditions and others not allowed unaona tushajua watu wengi wale hata battery za simu counterfeit menunua meeka poop milipuka. Tushona vitu counterfeit damage zinza leta, especially in certain industries eh? But in terms of kitu kama viatu nguo
hizo
zinafaa kuwa na ndio ni kama vile kuna vitu waga waiver zinapata tax waiver
because clothing clothing is the basic
need. Basic need so kuna mali governor inzangalia the other side but vitu kama food which is a need where they have counterfeit food which inamaanisha vitu
ina impact health of course
vitu ziko contaminated vitu kama hizo but hiyo sekta ya nguo na nini it's cause tuko na mtumba then kuna mtataki kuvaa mtumba and kununua kitu mpya and the government knows not everyone kwanza hata wachana na Nike tukianza tu na akina Mr. Price tuende akina Deacons tuende wengine inaitwa
gare
LCY Kiki not any ordinary Kenyan
Woolworths bado iko
Woolworths bado
the true words
hata hiyo true words iko ukiangalia hizo lane not na hizo lane si ati ziko pale juu okay hata tujengia vivo unabadi hizo zinacheza hapa
yeah hizo ziko mid
but ukienda unapata jeans ni vitu ziko on
Levi's
ni t-shirt 2500 hiyo 2500 ukienda Kikosh mbeti ya ngapi
5
Nukienda kunua zile tao, umetuka t-shirt ngapi? 3. So unonio, ama 2, so unonio balance. So kuna the way the economy is working. Na ukienda ata US, hizo ma counterfeit ziko mob.
Kuna kitu inaitwa Canal Street.
Yes.
Where for those who listen to hip-hop, wanajua kuhusu Canal Street.
Yes.
Canal Street ndio mali Africans wako huko hivyo. Everything bootleg.
But squeeze ni niko mitumba imepatiwa nice name by the you know uptown watu hapa naitwa thrift
thrift
sa kuna mother fulani niliona I think kwa X kwa thrift kwa church thrift t-shirt
imeandikwa
kwa nyume imeandikwa can you fuck